Ruben.
Fearless, fearless. Ubebi churo, na mauwe na mi siku zote. Wanawe zora disef, Mungu amekuumba mama. Tena kwako nimeobusef, mwana nipenda sana. Get I feel you baby, you are the one and only. The one who drive me crazy, oh baby, oh Mario. Baby kwako mimi zoba sana. Mimi wako tu na weno wa umarotro. Nimenua mikono juu kwako baby. Kwa wengine fumba macho amacho, fumba macho. Oh yeah, nami nitafumba macho. The one and only baby, fumba macho. Kwa wengine fumba macho amacho, fumba macho.
Vironda na kwanza kusoto.
Ah, kesho peke yangu ni kilalamu. Ah, 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 ah. Apenacho peke yangu furangamu.
Aswe fumba macho, hata wakija na magari siwahoni. Usiwe kama nitokako, uniuguze na vironda miniponi.
Ah, nili kesho peke yangu ni kilalamu. Ah, apenacho peke yangu furangamu.
Baby, mi wako tu na wendo wangu malovilo. Nimeinua mikono juu kwako baby.
Kwa wengine fumba macho amacho, fumba macho.
Oh yeah,
nami nitafumba macho. The one and only baby,
fumba macho.
Kwa wengine fumba macho amacho, fumba macho.
Oh yeah,
nami nitafumba macho, fumba macho.
Benga ZNT
moving.
Yo, that's
so so see you.
Nick Abba once again.
Muchicha see you.